uma sibhekene nesenzo esingaqhuquzeli nezenzo futhi eyithelisana igazi phansi, into esuke singathanda ukuyenza, into ebalelwa kuthina ke kulo mhlaba, kuyaye kube ukuyishiya siyihlehlela kanjalo leyo nto. Angikube ngelele, phinde ngikwamukele futhi engosini eFresh ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBene Diamond weChristianity Works. Ngezomunye ethi indlela lena yokunyenya ngobuchule entweni, kumbe njengokuba omunye umbhali wokusamdlala emaphepheni ethi asimele ukwenza namhlanje lokho besingakuyeka size sikwenze kusasa. Sonke sesibile kulo muzwa, futhi indlela esikushushela phambili ngakho sikubeka eceleni, siye sibe nisho namavesi ethu esiyisungulela wona sethi sikubeka uNkulunkulu. Phela le nto ayona inkinga yami, iyinkinga yakho uNkulunkulu. Mumva le, umbhalo ka-Israyeli u-Ezra waba nomsebenzi onzima okwakudingana ukuba awenziwa uphambi kwakhe, ukubiza isizwe ukuba siyiphendulele ngokungayiphathi kahle kwaso phambi kaNkulunkulu. UNkulunkulu wayethembekile ukuphinda wabuyisela u-Israyeli ezweni lesethembiso, kodwa wona wabusuphinde wangathembeka ku-Israyeli. Kukhomba ukuthi wayengalithakaseli olusuku lomsebenzi wakhe u-Ezra, engalijahile ngoba lwalunzima. Ngakho uNkulunkulu wakhuluma kuye ngendoda ebizwa ukuthi uShekhaniya, owasho lokhu lapha ku-Ezra 10 verse 4 no 5. Vuka Ezra, ngokuba iphezu kwakho le ndaba, thina sinawe, iba nesibindi ukwenze. Wayesevuka u-Ezra wafungisa izikhulu zabaphristi zabaLevi naye wonke u-Israyeli ukuba beze ngokwalelizwi bafungake. Mlaleli, mhlawumbe nawe ubulokhu uba nento lokhu uyibeka eceleni, umsebenzi kumbe i-task enzima ulokhu ushofela uNkulunkulu, kodwa namhlanje uyamuze kutshela ukuthi ngumsebenzi wakho lo, i-responsibility yakho le ukuba uyenze. Kodwa ingqondo ithi, kodwa manje angithi uNkulunkulu usemandleni olawulo lonke, ngeke yini azenzele yena le nto? Yebo, uNkulunkulu usolawulweni lwamandla onke, kodwa akabhekile ukuthi wena ume nefosholo ebesilindele inhlabathi udivesi iyimbekele yona ngesikhathi wena umile nje. Kunezinto esinamandla okuzenza ngisho zingamnandi, kodwa singazenza khona zinjalo. Ngakho vuka, ngokuba iphezu kwakho le ndaba. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Inombolo yethu ithi 067 706 0077. Angiphinde, 067 706 0077, nebala phezu komkhono.